dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikigano dusangire ijambo aho muri hose mwumva Radio Ijwi ry'Amerika kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi Ni kiganiro twahariye uyu munsi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro bya Radio Ijwi ry'Amerika I Londres mu Bwongereza. Venuste mikoroni yawe.
Abumva Ijwi ry'Amerika mwese ndabasuhuje muri kumwe na Venuste Nshimiyimana umutumire wacu ukuri uyu munsi ni Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Diane Shima Rwigara ndabasuhuje amakuru yanyu
Amakuru ni meza yanyu.
Tumeze neza hano ku Ijwi ry'Amerika murakoze. Nibutse abatwumva yuko ejo bundi uheruka kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ibaruwa ifunguye nagira ngo utangire utubwira impamvu yatumye ufata iya mbere ukandikira umukuru w'igihugu ibaruwa ifunguye ni iyi.
Impamvu nyamukuru ni yicwa ry'umuntu wari inshuti witwa Mwiseneza Jean Paul bakundaga kwita Nyamata wishwe urw'agashinyaguro waciwe umutwe ndetse yanatewe ibyuma bakaba baramwishe hashize igihe gito tumaze kuvugana kumwuka mubi warangwaga muri gereza ya Mageragere muri icyo gihe ku buryo hari n'imfungwa zahakomerekeye maze kumenya iby'urupfu rwe byankuze ku mutima cyane ku buryo nahise niyemeza kwandikira Perezida wa Repubulika mugezaho icyo kibazo cy'impfu za hato na hato mu gihugu cyacu muri ibaruwa nibanze kubacika cumu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kubera ko uyu mwise neza ndetse n'abandi nagiye mvugamo twakoranye nka Muyenzi Tadeyo bose barabacika cumu kandi nayanditse mu gihe cy'icyunamo cy'iminsi ijana twibukaga Jenoside ibaruwa yibanda cyane ku bacika cumu ariko bitavuze ko hatari n'abandi bahohoterwa mu Rwanda ariko
muri iyo baruwa yawe uravuga uti nibanze cyane ku bacika cumu nahoze ndeba kuri urwo rutonde washyize ku mugereka w'ibaruwa yawe hariho abantu bagera kuri 40 bose uvuga yuko barukutse itsemba bwo kurya kuri Abatutsi hanyuma bakaza kwicwa none igihe cyose habaye ikibazo ugomba kwandikira umukuru w'igihugu
oya ntabwo ari igihe cyose bikenewe ariko muri ibaruwa nabyo mbivugaho ko impamvu nahisemo kwandikira Perezida wa Repubulika ni ukubera ko inzego nka FNLG cyangwa imiryango nkayibuka byakagombye kuba biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu usanga bakorera ku bwoba batinya kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi ariko sibo gusa ni nk'izindi nzego zose zo muri iki gihugu aho usanga bagendera ku mabwiriza avuye hejuru niyo mpamvu nahisemo kwandikira umukuru w'igihugu kuko nari nzi neza ko CNLG nayibuka bishinzwe abacika cumu hari ingero badafite ububasha bwo gukemura
ukimara gutangaza iyo baruwa ifunguye wandikiye umukuru w'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Bizimana Jean Damascene yahise ahaguruka navuga yuko yakwamaganiye kure akavuga yuko usa naho ukora ibikorwa by'ubugambanyi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu ayo n'amagambo yivugiye wabyakiriye ute
nabyakiriye nk'ibintu bibababaje nabyakiriye nk'ikinyoma cyambaye ubusa kubera ko usomye ibaruwa nanditse ntaho bihuriye n'ibyo yavuze navuze ku karengane abanyarwanda bahura nako itotezwa ihohoterwa niba kuvugira abanyarwanda byitwa kugambanira igihugu abahitamo guceceka cyangwa gushyigikira aya mahano ubwo nibo bagikunda niko twabivuga
ariko yasaga nkaho akubaza ati mbese wowe Diane Shima Rwigara wigira umuvugizi kabuki wabacitse ku icumu nubwo bwose nawe wacitse ku icumu
ni uburenganzira bwanjye nk'umunyarwandakazi kuvugira abandi banyarwanda nta tegeko nishe ntaho byanditse ko senerije cyangwa ibuka arizo nzego zonyine ariyo miryango yonyine ifite ububasha cyangwa uburenganzira bwo kuvugira abacitse ku icumu. Nkumva rero iyo mvugo ye ntabwo mbona aho ishingiye.
Ariko ni nkaho wabuvuga uti ntacyo ukora, noneho reka noneho mbyikorere ntabarize bari abacitse ku icumu. Ndumva yenda ari cyo umuntu yavuga ko kitamushimishije.
Oya, hari ibyo bakora kameme, ariko haraho batagera kubera ko muri iki gihugu cyacu hari ibikorwa bimwe na bimwe by'ubugizi bwa nabi. Uretse na senerije cyangwa ibuka n'izindi nzego zose zidafite ubushobozi bwo gukemura,
ugasanga umuntu usigaye ushobora kubikemura ari perezida wa Repubulika.
Perezida wa Repubulika no mu ibaruwa ndabivuga, we n'Inkotanyi na FPR Inkotanyi bashoboye guhagarika jenoside. Niba rero barahagaritse buriya bwicanyi bw'indengakamere nka jenoside, izi mpfu za hato na hato ntabwo arizo zakagombye kuba ikibazo gihambaye. Nkaba mbona mu bushobozi bwe, mu budahangarwa bwe afite, ashobora guhagarika iki kibazo.
Perezida wa Repubulika agira abamufasha, agira inzego zimufasha, n'urwego na rwo Perezidansi ya Repubulika n'urwego. Muri abo bamufasha ndareba nkabonamo nka Minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, ariwe ufite umutekano mu nshingano ze. Mbese nk'uko Abarundi babivuga, kuki utakebuye Minisitiri ushinzwe umutekano umubwira uti hari abantu bapfa hirya no hino, ndetse ngo wandikire na Polisi y'u Rwanda wabwira uti dore abantu barimo bakomeje gupfa, nyaboneka nimuturebere? Perezida wa Repubulika azabishobora wenyine, ibibazo byose azajya bisubiza wenyine?
Oya, ntabwo Perezida wa Repubulika ari we wenyine ushobora gukemura ibibazo, ariko ni ukuriye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, ntabwo ari ubwa mbere iki kibazo kigejejwe ku nzego zitandukanye zo muri iki gihugu, ndetse nta nubwo ari ubwa mbere Presidence yandikiwe ivuga kuri iki kibazo cy'abacikacumu bicwa. Hari amabaruwa yagiye yandikwa mu 2005 na nyuma yaho 2007-2008, ariko ayo mabaruwa yari amabaruwa prive, amabaruwa atarigeze ajya ku mugaragaro. Ayo mabaruwa yose ntacyo urebye yatanze. Niyo mpamvu njyewe nahisemo kwandika ibaruwa ifunguye, kubera ko amabaruwa yagiye yandikwa mbere n'abantu batandukanye mu buryo butagiye ahagaragara, ntabwo yigeze agira icyo ahindura. Nkaba ariko nizeye ko wenda iyi baruwa ishobora kudufasha guhagarika ubugizi bwa nabi.
Uragira uti iyi baruwa yanjye siyo ya mbere, hari ayandi mabaruwa menshi yandikiwe umukuru w'igihugu abwirwa yuko hari ubwicanyi bwibasira abarokotse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Nyamara umunyamabanga mukuru wa Ibuka Neftali ahishakiye warayitangaje iyo baruwa wishyize ahagaragara, yavuze yuko hari ibintu biba mu Rwanda wowe utabona. Avuga ati ufite amaso ariko ntabwo ubona, ndetse reka ngerageze kuvuga neza ibyo yavuze, ntabwo mbisoma ariko ndabyibuka. Yaragize ati nta mucikacumu n'umwe n'uyu umwe wigeze yibasirwa n'abashinzwe umutekano. Mbese wowe wamusubize?
Namusubiza ko bari yanashyize ku ruriya rutonde ari bake cyane ugereranyije n'abacikacumu bamaze kuvutswa ubuzima muri iki gihugu. Kuvuga rero ko ngo nta mucikacumu n'umwe wari wibasirwa n'inzego zishinzwe umutekano, nawe arabizi neza ko atari byo, ariko nibyo agomba kuvuga, kuko nk'uko nabivuze muri ibaruwa, ziriya nzego zihagarariye abacikacumu ni inzego zikora ku mategeko aturutse hejuru.
None kugira ngo ukusanye ruriya rutonde, urebye neza usanga bava, nimba narebye neza, muri za 98 kugeza ubu. Mbese hashize imyaka 21 nk'uko ubyandika. Kugira ngo ushobore gukusanya amazina, byagutwaye nk'igihe kingana iki?
Byantwaye igihe kitari gito, kubera ko Abanyarwanda n'abantu badakunda kuvuga kuri ibi bibazo biri mu gihugu cyacu, ibibazo by'akarengane, by'ihohoterwa, by'izi mpfu za hato na hato, kubera ubwoba, ntabwo wabarenganya n'ubwoba kubera ko babazi ko ni hagira icyo batangaza bashobora kubizira. Rero ni ibintu byantwaye igihe kandi nkuko navuze muri iri yabaruwa bariya ni bake cyane ugereranyije n'abamaze kuvutswa ubuzima. Gusa ntabwo igihe cyadukundiye kugira ngo dushobore gukusanya amakuru yose abantu bose, ariko uko tuzagenda tumenya izindi nzira karengane tuzajya tuzitangaza.
Ariko se uretse ku gukora urutonde rw'abo bantu no gutanga impuru za ugasaba mukuru w'igihugu ko yagerageza gushyiraho hake kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare, mbese mwashoboye kumenya impamvu abo bacika cumu bibasirwa?
Nkuko nabivuze muri iyi baruwa, ntabwo ari abacika cumu gusa bicwa, hari n'abandi Banyarwanda. Ni uko gusa aribo nibanzeho kubera ibihe twari turimo, n'abo nzi bari bamaze n'uwo nzi wari umaze kwicwa, ndetse navuze no ku bandi barimo Muyenzi Tadeyo nawe waburiwe irengero twakoranaga, ariko bitavuze ko aribo gusa bahohoterwa. Ariko kandi sinabura kuvuga ko abacika cumu urebye koko bicwa ku kigero giteye impungenge, nkaba nta shobora kugusobanurira impamvu, ahubwo twabaza abakora ubugizi bwa nabi impamvu bahisemo kubibasira.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Nibutse ko umutumire wacu uyu munsi ari umunyapolitike Diane Shima Rwigara, turavugana ku ibaruwa aheruka kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, amugezaho impungenge aterwa n'icyo yise igicwa rikomeje ry'abarokotse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi 1994. Na Canadiane Shima Rwigara, mu rutonde washyize ahagaragara nabonyemo n'umubyeyi wawe ukubyara. Abantu bamwe bashobora kuvuga bati uriya mwana w'umukobwa uriya mwana w'umukobwa aravuga biriya kubera yuko ashaka no kurenganura se umubyara nawe magingo ayangaya bitaramenyekana neza uko yishwe. Diane Rwigara, ibyo ngibyo byaba ari byo haramutse abitekereje gutyo?
Abari kuri iyi liste bose barimo n'umubyeyi wanjye Asina Paul Rwigara bakeneye ubutabera. Ntabwo ari umubyeyi wanjye wenyine ubukeneye, ntabwo ari Mwiseneza Jean Paul wenyine, ntabwo ari Muyenzi Tadeyo twakonanaga wenyine, abari n'abandi ndetse nanjye ubwanjye nari nzi twari tuziranye uretse n'abo batatu maze kuvuga, hari n'abandi benshi babukeneye ndetse batari no muri uru rutonde. Umuntu wese wahohotewe wishwe waburiwe irengero yagombye kugira umuvugira. Mu gihe abantu bari kuri uru rutonde badashoboye kwivugira, mu gihe bacecekeshejwe burundu, numva ko ari mu nshingano zanjye kubavuganira.
Unyemerere nongere ngaruke gatoya ku kuntu imiryango nka CNLG nayibuka byakiriye iriya baruwa yawe, kubera yuko niba nararebye neza yashyizwe ahagaragara ku munsi wa nyuma w'icyunamo cy'iminsi ijana. None baramutse babifashe nk'aho ushaka kubakorera akazi, wowe urumva hari icyo wabanenga?
Ntabwo ari ugushaka kubakorera akazi, kuko hari ibyo bakora kandi bakabikora neza. Hari abacika cumu barihiwe amashuri, hari abacika cumu bubakiwe amazu, donko hari ibyo CNLG ibuka Leta y'u Rwanda yashoboye gukorera abacika cumu, ariko kandi hari n'ibindi uko bigaragara idashoboye. Muri ibyo harimo gukurikirana abacika cumu, gushakira ubutabera abacika cumu bahohoterwa n'inzego za Leta. Kandi ikindi nakongeraho nuko nibyo navuze byo kurihira amashuri abacika cumu cyangwa no kububakira amazu, nabyo nta kintu gihambaye kirimo bakoze bakora, kuko ni inshingano za Leta kumenya abaturage.
Ariko aho ngaho uvuze yuko abacika cumu bahohoterwa n'inzego za leta. Nubwo bwose iyo baruwa wayandikiye umukuru w'igihugu ntago bivuga yuko ibikubiyemo byose biba bibaye ihame. Ahangaha unyemerere nkubaze kugira ngo uvuge yuko abo bantu abo bacika cumu bahohoterwa n'inzego za leta ni ikirego gikomeye mwaba mufite ibimenyetso cyaho inzego za leta zigeze zijya mu gikorwa cyo guhohotera umucika cumu.
Ibimenyetso birahari kandi bifatika, murebye kuri rutonde usanga abantu baragiye bicwa mu buryo bumwe, usanga ingero zimwe na zimwe polisi yarihutiye gutangaza ko ngo umuntu yiyahuye, ugasanga mu ngero zimwe na zimwe ibinyamakuru byegamiye kuri leta byarahise bikwirakwiza ku muntu ngo umuntu kandi bizwe neza ko yanizwe ngo yiyahuye, ugasanga kandi baragiye bicwa mu buryo bumwe. Ikindi ni ukuntu iyo umuntu agize ngo aravuga ku muntu wishwe n'inzego z'umutekano, usanga aho kugira ngo bashakire umuti icyo kibazo, aho kugira ngo bakore iperereza, aho kugira ngo berekane uwo muntu waba wagize ubwo bugizi bwa nabi, ahubwo bihutira gucecekesha ugize icyo abitangazaho.
Ariko rero urampunda sinoga, nagira ngo abatwumva wongere ubasobanurire kandi byumvikane neza. Abashinzwe umutekano waduhingero zaho abashinzwe umutekano baba batarakoze neza akazi kabo, kugira ngo atagira uhaguruka hano akagenda akabashinja ibyo batakoze kandi nta bimenyetso bifatika bihari.
Kuri uru rutonde nk'uko mwabivuzeho rutangira muri 1998, hakaba hashize imyaka irenga 20, kugeza ubu hakaba hatari hagaragazwa wakoze ubugizi bwa nabi, ahubwo ugize ngo arabivugaho, ugize ngo arabibaririza, akaba ari we uhinduka ikibazo. Akaba ari nacyo kibabaje cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nuko aho kugira ngo dushakire umuti ibibazo byinshi biri muri iki gihugu, ahubwo ubivuzeho niwe ugomba gukemurwa, niko navuga, niwe ugomba gucecekeshwa. N'aba bantu rero usanga impfu zabo ari impfu zidasobanutse, ari impfu leta idashaka ko umuntu agira icyo avugaho. Iyo umuturage yishe undi, iyo umugore yishe umugabo muri iki gihugu, nta kibazo, bajya mu rubanza umwe agakatirwa. Iyo leta nta ruhare ibifitemo, ni ibintu bijya kumugaragara, nta kibazo. Ariko iyo hari icyo bishinja cyangwa bashaka guhisha, ugize ngo aravuze, ugize ngo arabajije, bimugiraho ingaruka zikomeye. So n'aba bantu rero nashyize kuri uru rutonde, nubwo ari urutonde kuko nabivuze rutuzuye, hari abandi benshi, n'abantu bagiye bavutswa ubuzima n'abantu bafite ubushobozi n'ububasha muri iki gihugu, n'abantu bavuga ari kijyana.
Ariko se buriya nta bindi bibazo byugarije u Rwanda washoboraga kugeza ku mukuru w'igihugu? Ikabuze ko nabiri ya utari kubimugezaho, ariko se nta bindi bibazo biri muri icyo gihugu?
Ibibazo birahari muri iki gihugu, ariko n'iki ngiki namugejejeho ni ikibazo gikomeye cyane. Burya igihe umuntu wese avukijwe ubuzima, ntabwo ari ikintu twagombye gufata nk'ikintu gisanzwe. Amaraso yamenetse muri iki gihugu arahagije, nta yandi yagombye kuba akimeneka.
Unyemerere nongere nkubaze mu ibaruwa yawe n'umukanya wabigarutseho, nangire kanongere mbigarukeho, washimye kandi utaka cyane umukuru w'igihugu ndetse n'ingabo z'igihugu, ubashima bombi kuba barakoze igikorwa cy'indashyikirwa muri 1994, ndetse unavuga uti n'ubu ngubu nta kabuza n'indashyikirwa ibyo bashaka gukora babigeraho. None ko abo bacika cumu bafite imiryango bakomokamo, bafite abavandimwe bari muri izo ngabo z'igihugu no mu bashinzwe umutekano, none bashaka kumbwira ko aribo bimena inda koko?
Abo bacika cumu dufate urugero rwa Mwiseneza Jean Paul barabishe bose muri genocide arokoka wenyine na mushikiwe donc iyo miryango uvuga abenshi usanga nta yisigaye siwe wenyine hari nabandi benshi kuri uru rutonde usanga yarasigaye ari wenyine cyangwa we narasigaranye umuntu umwe donc nta miryango bafite abenshi baramaririye
ndumva ari biza ko nakongera nkakubaza kuri iyo mvugo ushyira mu majwi abashinzwe umutekano kubera yuko niba bashinzwe umutekano w'abanyarwanda nyuma ukavuga yuko ari nabo babagirira nabi ndumva ari ikintu kigomba gusobanuka neza ni hari ibimenyetso simusiga waba ufite cyangwa se byakwitwa guteranuruga
ibimenyetso birahari kandi bigaragara nk'umwishyingurwa rya Mwiseneza Jean Paul ukuriye gereza yavuze amagambo yumvikanisha ko Mwiseneza ari we wizize aho yagize ati ni wowe ugomba kwimenyera umutekano ugomba kumenya uwo uri we ukamenya uko witwara ukamenya ibyo uvuga naho ubivugira ugasanga rero iyo umuyobozi atinyutse kuvuga amagambo nk'aya muri gereza nk'aho uwishwe ariwe wizize ariwe yakagombye guhanwa usanga ari ibintu bibababaje ariko nanone ugasanga ntawamurenganya ariko usanga abayobozi bato bari munsi bafatira icyitegererezo bafatira urugero ku bandi babakuriye kuko na perezida wa Repubulika ubwe igihe yajyaga i Rubavu hashize amezi abiri yavuze ko hari ubutabera buzwi bukurikiza amategeko ariko hari n'ubundi butabera ngo iyo wigize rutare hari ubundi butabera ngo tugeza kuri bene abo ngabo ngo nabwo burahari ugasanga abayobozi bacu barimo n'umukuru w'igihugu aho kugira ngo bamagane aya marorerwa ahubwo basa nk'abayashyigikiye
unyemerere ngaruke gatoya kuri uwo mutekano nyirizina uvuze mukanya wavugaga yuko mu Rwanda nubwo bwose hari umutekano mwinshi rimwe na rimwe abagizi banabi bashobora guca muri humye abashinzwe umutekano bakaba bahitana umuntu none se uwo Mwiseneza nubwo bwose umukuru wa gereza amageragere yavugaga ati umutekano ni ubwa ugomba kuwirindira mugomba kwimenya mukamenya aho mujya mukamenya no muganira nabo ubwo se wabwirwa n'iki yuko atahitanywe wenda n'abagizi ba nabi aho yarari
oya ntabwo ari abagizi ba nabi ntabwo ari abagizi ba nabi ni wumvise amagambo yose yahavugiwe ahubwo byasaga nko gutanga urugero basaga nk'aho bashaka gutanga urugero ku bandi bacungagereza ku bandi bantu ko nta muntu wagakwiye kugira icyo avuga ko bagagombye kumenya uko bitwara kuko hari naho yavuze ngo Mwiseneza yazize ukuri kwe ngo ntawatinya kuvuga ko azize ukuri kwe
ntabwo ufite ubwoba yuko kuvuga amagambo nk'aya kwandika ibaruwa nk'iyi ikubiyemo ibyo wanditse bishobora kukuviramo ingaruka mbi ndetse bikaba byagusubiza muri gereza
no muri ibaruwa nandikiye perezida wa Repubulika nabishyizemo ko bidashoboka ko nahura n'akaga gakomeye kubera ibaruwa ariko ni ibintu nari nkeneye kugeza kuri perezida wa Repubulika ni ibintu numvaga bikenewe kujya ahagaragara ingaruka rero zose zabiturukamo ni ingaruka nzakira uko zizaza
wagarutse ku byiza igihugu cyagezeho wowe iyo ureba usanga ibibi biruta ibyiza
niba ruwo nandikiye perezida wa Repubulika nibyo koko ndamushimira we n'ingabo za FPR kuba barahagaritse genocide kiriya ni igikorwa gikomeye abanyarwanda tudashobora gupfa kwibagirwa ariko kandi nkanibaza niba guhagarika ariya mahano bitanga uburenganzira bwo gushyira iterabwoba ku banyarwanda niba FPR yaratubohoye ntabwo yagombye kudukandamiza ahubwo yagombye kuturindira umutekano
inyuma y'imyaka 25 leta y'u Rwanda yigisha ubwiyunge ubona ibintu bigeze he mu rwego rw'ubusabane bw'abanyarwanda
abanyarwanda nta kibazo bafite abanyarwanda nta kibazo bafite ikibazo mbona nyamukuru muri iki gihugu nuko nyuma y'imyaka 25 nkuko maze kubivuga mu gihe tukivuga ko umuryango mpuzamahanga wabebereye mu gihe genocide yakorerwaga abatutsi yabaga natwe ariko nyuma y'iki gihe cyose tukaba duhatirwa guceceka tukaba duhatirwa kutita ku bagenzi bacu barimo babutswa ubuzima barimo bahohoterwa tukaba duhatirwa kwibera abantu b'indeba mu gihe inshuti n'abavandimwe n'abanyarwanda muri rusange barenganywa mu buryo bukomeye yego hari ibikorwa by'iterambere bigaragara mu gihugu cyacu kandi ibikorwa ni ibikorwa byiza ariko kandi kwibohora kuri nge no ku bandi banyarwanda benshi ntabwo bivuze ibikorwa remezo ntabwo bivuze ibikorwa by'iterambere nubwo wenda nabyo umuntu atabyirengagiza ariko abatanze ubuzima bwabo kugira ngo igihugu cyacu kibohoke ntabwo ari za convention center ntabwo ari amayitaje ari muri Kigali ntabwo ari icyo barwaniraga ntabwo ari cyo cyatumye abantu bahaguruka ngo bajye ku rugamba batange ababo n'ibyabo ahubwo barwaniraga kwishyira ukizana k'umunyarwanda bemeye kwitanga kugira ngo akarengane gacike mu gihugu mu gihe rero abantu batisanzuye mu gihe hakiri akarengane bigaragara ko icyo abemeye kujya ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu barwaniriye kitigeze kigerwaho
none se uravuga ko abanyarwanda muri rusange barenganywa ariko se ko iyo ugeze muri Kigali ubona abanyarwanda bemye bahimbawe basharaza amasimbi ako karengano ukabonaye
ibyo guhimbarwa no gusharaza amasimbi nta wenda byaba ari ugukabya ariko kandi mu gusubiza ikibazo cyawe navuga ko n'ubundi abanyarwanda uko duteye usanga nta umenya biragoye kumenya ikibarimo noneho kandi hatikubituraho na sisteme yadushyizeho igisa nk'iterabwoba nako ntabwo ari igisa nk'iterabwoba n'iterabwoba ku buryo kugira ngo ubone abantu bavuga iki bari ku mutima badatinye biragoye kuko baba bafite ubwoba bw'ingaruka bw'ingaruka zishobora kubageraho usanga buri muntu yarize kuvuga ibyo yemerewe na leta
Diane Shima Rwigara mbere y'uko turangiza kino kiganiro nagira ngo nkubaze Afurika yose ndetse n'isi yose imaze hafi kwezi ikurikira irushanwa ry'igikombe nyafurika cy'umupira w'amaguru cyaberaga mu Misiri wowe waba waragikurikiye
njyewe ntabwo nkurikira umupira cyane ariko icyo nzi cyo nuko tutashoboye kujya mu marushanwa u Rwanda ntabwo rwabaye selected ariko nizera ko mu ubutaha natwe tuzajyamo
Diane Shima Rwigara ndagushimiye cyane kuba wemeye kuza kumutumire w'Ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
turamushimiye umutumire wacu uyu munsi umwari Diane Rwigara kuri mikro ya mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana namwe batwumva turabashimiye mu kiganiro cy'uyu munsi hari impande zagarutsweho tutabashije kuvugana nazo izo ni komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide ndetse n'umuryango ibuka mu biganiro byacu bitaha tuzagerageza kubatumira nabo batuganirire kubijyanye n'iki kibazo kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza
dusangira ijambo
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.